SBS Radio.
Masaajidku yaalla xaafadaha magaalada Melbourne ayay bulshada halkaasi ku sugan ugu baroordiiqayaan imaamka oo wax badan soo qabtay cimrigiisana uu gaabiyay xanuunka kansarku. Saame Akbash ayaa cabiraya aragtida ay dad badani ka qabeen imaamka.
It was a great shock to us. He was an imam, a mentor, he was a teacher, he was a colleague, a friend.
Naxdin ayay nagu ahayd. Wuxuu ahaa imaam, wuxuu ahaa qof dadka haga, macalin, saaxiib. Waa wax adag in la dejiyo ama la liqo. Waxa dhacay Grand Mufti Sheikh Abdul Azim Ali Afifi ayaa lagu xasuustaa shaqada uu u qaban jiray dhalinyarada iyo dadka waaweynba, sida Talma Amin oo 7 jir ah uu sheegayo.
He always used to be friendly with me and yeah.
Markasta saaxiib ayuu ila ahaa. Waa ka xumahay inuu geeriyooday. Geerida sheekha ayaa waxaa dhammaan dareemay dad diimo kala duwan haysta, iyadoo golaha qaranka ee madhabta Anglikanka ay xuseen iyagoo daqiiqad aamusnaana u muujiyey. Dowladda federaalka ayaa sidoo kale ka tacsiyeysay geerida sheekha. Wasiirka dhaqamada kala duwan Alan Touch ayaa sheegay in awoodda uu muftiga guud u lahaa inuu dhiso xiriirka bulshada guud ay la lahayd muslimiinta inay ka dhigtay inuu ahaa ninkani hoggaamiye waxgal ah, loona garowsaday inuu ahaa nin nabadeed. Qiimayntaas ayaa waxaa ku taageeray madaxa golaha muslimiinta Victoria, Neil Aiken.
He was not only a community builder, but he was able to be a bridge between the Muslim community and the wider society.
Ma ahayno kaliya nin bulshada dhisa, ee wuxuu awood u lahaa inuu isu soo dhaweeyo bulshada muslimiinta iyo bulsho weynta guud ee Australia. Kadib markii loo doortay muftinimada bishii Maarso ee sanadkan, sheekha ayaa SBS-ta u sheegay in mid ka mid ah goolashiisa ugu waaweyn inay yihiin inuu dhalinyarada muslimiinta ka duwo in xag jir ay noqdaan.
I'll be very happy if I can do something to save our kids and to keep them away from any bad idea.
Aad baan ugu farxi lahaa haddii aan samayn karo wax aan caruurteena uga fogeyn karo fikradaha qaldan. Waxa ugu weyn ee lagu xasuusan doona sheekha ayaa noqon doona guusha ama aasaasidii iskuulka Altaqwa College ee galbeedka magaalada Melbourne. Iskuulka ayaa ah iskuulka muslimiinta ugu weyn Australia, iyadoo ay dhigtaan in ka badan arday gaaraysa 2,000 oo ka kala yimid 35 qowmiyadood oo dalal kala duwan ka yimid. Omar Halaak oo ka mid a dadkii aasaasay ayaa sheegay in sheekha aad loo tabi doono.
He make us, all of us said, he's our partner and the brothers and we can solve all the problems together.
Ayaan dhammaanteen uga xunnahay. Wuxuu ahaa saaxiibkeen, wuxuu ahaa walaalkeen. Dhibaatooyinkeenna anagu hadda ma xallin karno. Aad baanu u tabaynaa. Qof si sahlan u ooya ma ahi, laakiin waan ooyayaa. Tacsi ayaana u dirayaa qoyskiisa iyo caruurtiisa. Masaajidka muftigan Masar ku dhashay u ahaa hoygiisa diinta ayaa lagu qaban doonaa aaskiisa, iyadoo la filayo inay ka soo qayb galaan 5,000 oo qof oo ka kala iman doona dalka oo dhan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.